ngemva kokubana inkosi uPilato isithonise uJesu ukuba ayebulawa ngokubethelwa esiphambanweni, wamnikeza emasotsheni ukuba bamthathe behambe laye entabeni lapho kwakubethelelwa khona abantu. Wabethelwa kanye lezigangi ezimbili. UJesu wasekhangela phezulu wathi, "Baba, bathethelele ngoba kabakwazi abakwenzayo." Omkhulu wenkolo yabaJuda baya kuJesu kanye namabutho, bafika bakhuluma okuningi kuye, bemthethisa, bekhuluma amagama amabi kuye. Omunye wamabutho wathatha okubabayo wamnathisa. Omunye wesigangi wasesithi kuJesu, "Njengoba wena ungumsindisi wesithembiso, sisindise thina, uzisindise kanye lawe." Omunye waleso sigangi wasesithi, "Ungatsho njalo, awumesabi yini uNkulunkulu? Thina sikufanele lokhu okusehleleyo." Kodwa uJesu akumfanelanga. Wasesithi kuJesu, "Ungikhumbule ezulwini." UJesu waphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile, namhlanje ngizabe ngilawe." Kwabamnyama elizweni okukwana amahola amathathu. UJesu wathi, "Baba, ngiletha umphefumulo wami ezandleni zakho." Wakhothamisa ubuso bakhe wafa. Kwakunomunye omkhulu wenkolo yesiJuda wayengakuthandanga lokho ababekwenzile. Wahamba waya kuPilati ukuyacela isidumbu sikaJesu ukuze ayemngcwaba ebhalwini ayeluthengile. Wathatha isidumbu sikaJesu waya laso ebhalwini, waluvala ngelitshe elikhulu.